girl, una nipa pressure. Fresh, morning tonight uri fresh.
Mbe gitekereza kiri joro kandi nyumve si horo. Mbe gitekereza kiri joro nyumve si horo. Umva uyenga much time back igihe gito dufite tugikoreshe. Umva uyenga much time oh no. Oh baby
hey, come on try me baby. Nutinde ningewe nawe baby nutinye. Reka dukore uyu muti ndabizi uraza kubikunda.
Dufite aka kanya aho bigeze nahacu. Profite aka kanya nta ura tuvangira.
We got the time to use it up to us. We got the time to use it up to us.
Muse nibimwe byawe
changira
bimwe byawe
cyangwa nibimwe byawe.
Muse nibimwe byawe
changira
bimwe byawe
cyangwa nibimwe byawe.
Ibindi bitekerezo nabishyize iruhande ngo mfate umwanya wanjye nkwiteho. Nyongorera mura kokajwi keza. I feel alright tonight. Oh, igihe nk'iki nituba twitaye ku maso y'abatubona. I wanna do you till you sing opera. Yeah, tera nkwikirize soprano tu tenor. Dufite aka kanya aho bigeze nahacu. Profite aka kanya nta ura tuvangira.
We got the time to use it up to us. We got the time to use it up to us.
Muse nibimwe byawe
changira
bimwe byawe
cyangwa nibimwe byawe.
Muse nibimwe byawe
changira
Tangwa
nibimwe byawe.
High pressure, precious. Baby girl, unanipa pressure. Fresh, age. Morning tonight, only fresh.
We got the time to use it up to us. We got the time to use it up to us.
Change it up.
Tangwa nibimwe byawe.
Yeah.